Cheers to my love. Yeah. Kila siku na kuwaza mpenzi wangu, sijui lichofanya na roho yangu. Wanatoka kwenye streets wakisema ulinikasa, tenili backslide tangu girl ni kumi, lakini saina feel right kwa sababu ya mami. Saina brag kwenye streets kwa sababu na hit, kwa sababu wa feel kenye mi wa feel. Na inshallah God willing, ntakuja kukuweka ring, ntakuja kukuweka ring, ntakuja kukuweka ring. Baby, that's the name you should and keep calling me. Upenda umbo lako, tabasamu lako. Najua mini chi, lakini matters of the heart zilifanya nikachill. Sena weza imba love song juu yako. Najua hii song ikidrop watabaki wakitalk, lakini one thing haitachill ni kuwacha kukudea. Penda my love na kudata na kuwaza, let's talk. Nimeamada form yangu kwenye boot. Tune tuka make love my love. Tune tuka make love. Tende to come make love. Tende tuka make love.